Zangu ni fresh, wana desire. Zaka udzinga, uma expire, kizana hodari, ule mbae. Zangu ni zangu, zako ni zako, spendi mayenga. Wana ma, cheki na songa, cheki na gonga, cheki na bonda. Mimi ni bowler, cheki madola, bu. Zime ni tauka, zime ni wash. Zime ni shika, zime ni catch. Cheki mashada, cheki mashash. Zile natupa, zangu mizuka, hisi kapuka. Pana ugopa, zako za tupa, zako za nuka. Songa kanda huu ni wezi we, copy paste ni wezi eh. Babicha you crazy eh, in this race that I'm racing eh. In this chest that I'm testing eh. Nacha ni janta, pisa ya mata, kuna matato. Lizo ya fatha, maji na kata, cheza na rada. Zime ni toka, zime ni wash. Zime ni shika, zime ni catch. Take my shada, take my shash. Zile na tupa, zile na tupa, zile na tupa. Chana mimi, more chana mimi, budu. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi, yeah, yeah. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi. Chana na mimi, more, chana na mimi, buda, yeah, yeah. Chana na mimi, more, chana na mimi, buda, yeah, yeah. Chana na mimi, more, chana na mimi, buda, yeah, yeah. Chana na mimi, more, chana na mimi. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi, yeah, yeah. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi, yeah, yeah. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi, yeah, yeah. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi. Chana na mima, chana na mima, chana na mimi, yeah, yeah.